Custom sound.
Yeah.
Mufa touches.
Sina mkoko, miloko, sipendi kupretende life. Yeah, awa watutu, wadogo, uchawandiyo yao life. Heti wanajiita kamario, wanatembea na mama zao. Mikoko wana drive wana bario, wapo waloko swali wakali yao. Yeah, wana drive ya dream car, huku wanaliwa na makaniba nyama. Nyagi moko na mavariam, wakisha tinga tingi zinatanu wa mapagia. Wanapenda mamiselele, mingi midevu kumbe michelele. Wakilewa ni makelele. Wanataka jicho la tatu la iPhone, wamesamtani kwamba wao ni icon. Hi son, daddy yuko live on Snapchat ana damshi na icon. Hi boy, ninga kali kama yao, batu kibakuli weka nyama yao. Wanataka kushikisto, una wakuresi na maisha. Wapo wanoto kwa lina, japo mwanzo walikuwa nisto. Wana drive your dream car, huku wanaliwa na makaniba nyama. Nyagi moko na mavariam, wakisha tinga tingi zinatanu wa mapaja. Wanapenda mamiselele, mingi midevu kumbe michelele. Wakilewa ni makelele.
Usifeki maisha, feki maisha, usifosi maisha, fosi maisha, usifeki maisha, fosi maisha, usifeki maisha, fosi maisha, usifeki maisha.